has walked. Are you near the worship or where?
Are you near the worship or where?
Where are you? Okay, I decree now.
Ninaamrisha sasa.
The eternal blood of Jesus.
Damu ya milele ya Yesu.
I decree the authority.
Ninaamrisha mamlaka.
Of the eternal blood of Jesus now.
Ya damu ya milele ya Yesu sasa hivi.
Everybody, everywhere now, receive your healing everywhere.
Kila mtu, kila mahali, sasa pokeeni uponyaji wenu kila mahali.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
Now it is finished.
Sasa imekwisha.
Now you can try to do what you could not, you will be shocked.
Sasa unaweza jaribu kila ambacho haungeweza kufanya, utashtuka kabisa.
Okay, unaweza jaribu ufanye.
Unaweza jaribu ufanye kila ambacho haungeweza kufanya. Utashtuka sana.
Na Cynthia ako karibu hapo. Hawezi cheza na decree ya Bwana. Serious.
Nyeti.
I have now released.
Sasa nimeachilia.
The authority of the power of the blood of Jesus.
Mamlaka ya nguvu ya damu ya Yesu.
And I've commanded every disease.
Na nimeamrisha kila ugonjwa.
To now submit under the authority of the blood of Jesus.
Sasa ikajitiishe chini ya mamlaka ya damu ya Yesu.
And so shall it be, amen.
Na hivyo ndivyo itakavyokuwa, amina.
Now let the cripples come out, the blind, the deaf everywhere.
Sasa wacha viwete watembee, vipofu wajitokeze waone, na viziwi kila mahali na kila kitu.
I have now called the cripples to come out from everywhere.
Sasa nimewaita viwete wakatoke kutoka kila mahali.
And the blind to come out, and the deaf everybody.
Na vipofu wakatoke kila mahali na kila mtu.
The deaf here has come out now.
Masikio ya viziwi jitokezeni sasa.
Look at there.
Angalia huko.
Look at the chaos there.
Angalia kusisiku. Kiwete kweli kweli ametembea mabwana wangu. Kiwete kweli kweli ametembea.
Ametembea.
Kiwete kweli kweli ametembea.